Kana kimbo ni ketel audio. Kaviri lumangendi leta kavidio.
One de Pitti, one de Mario.
At this the legend for that.
Akanya kitu kalia yuka sendai. Ejuro choku vanza ni yuka sendai. Olwanzule tu alia yuka sendai. Ejuro choku vanza yuka sendai. Akanya kitu kalia yuka sendai. Ejuro choku vanza ni yuka sendai. Olwanzule tu alia yuka sendai. Ejuro choku vanza ni yuka sendai. Akanya kitu kalia yuka sendai. Ejuro choku vanza ni yuka sendai. Ejuro choku vanza ni yuka sendai. Yeah. Nogo bukita wabi wambiri. Ejuro choku vanza. Ukatabinuka ute na inga kuamba mindi baby kola ute. Yeah. Ukatabinuka ute na inga kuamba mindi baby kola ute. Yeah. Iyo mwaka nyake tukalia alia kasitu. Injetu na utukesha sataka satu. Nibia babiri baby sibia basatu. Asatu liu kwa vindo nabi nile. Nangkola yu ahusuke ndienda ngindi kukua. Olwanzulo mutima nabiri kusei. Injetu na usiri tukendi se. My baby my sweetie. Ahusuke ndienda. Olwanzulo mutima baby. Omwaka nyake tukalia iye. Tell me say. Akanya kitu kalia yuka sendai. Ejuro choku vanza ni yuka sendai. Olwanzule tu alia yuka sendai. Ejuro choku vanza. Akanya kitu kalia yuka sendai. Ejuro choku vanza ni yuka sendai. Olwanzule tu alia yuka sendai. You are my African queen. The girl of my rib. You take me where I never been. Cause you make my heart tingalingalinge. Iyo mutima waya kasibaka kwini. Asa ulave nunga kwe makapera. Ngibu kevinya wabia ukanye tumira. Utimuso nike nini wabiri nyingira. Inje tunautuke ndibosera. Tuene nyamisu lesi nenditendera. Olozu mwite lunenezi nanga kushira. Akanya kitu kalia yuka sendai. Ejuro choku vanza ni yuka sendai. Olwanzule tu alia yuka sendai. Ejuro choku vanza ni yuka sendai. Akanya kitu kalia yuka sendai. Ejuro choku vanza ni yuka sendai. Olwanzule tu alia yeah. Uli mukonzo ngali mukonzo. Inje tunautwa vili sosa nai. Wala inaviri vanai chanu. Mbonde wayalinga ni ya donai yeah. Uwabiri nyiswiria. Oguli chinducha ye wabiri chutuala yeah. Uwabiri nyiswiria. Wabiri nekabia kina inga yoga. Ahusuke ndienda ngindi kukwa. Olwanzulo mutima nabiri kusimu. Njetu na uswiri tukendise. My baby my sweetie. Ahusuke ndienda. Olwanzulo mutima baby. Omwaka nyake tukalia yeah.
Yeah, big up Tal Audio, the best sound.